Emmison Misondo. Umepigaje hapo?
Mama ombi pesa, mama nasali kunyombea anakesha. Usireke story shoes, eti unacheka che. Daktari sadari utapona bila pressure. Mama nomba pumzi, mama ombi pesa, mama nasali kunyombea anakesha. Usireke story shoes, eti unacheka che. Daktari sadari utapona bila pressure. Mama nasali kunyombea anakesha. Usireke story shoes, eti unacheka che. Daktari sadari utapona bila pressure. Mama nomba pumzi, mama ombi pesa. Mama nasali kunyombea anakesha. Usireke story shoes, eti unacheka che. Daktari sadari utapona bila pressure.
Umepigaje hapo?